studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
gani kan tutu bogi jande ga fandu hala mamadou samassi ko jomnyal sakrab hedibe projet saraji transition jawta dim ben jabanama wonande goto fufu junnugol wat transition ma dunno beedari adalu yimbe cnt e ko nande mu don ngoni jawtaadi e won wattu o sida o holiti wa na wawi jabande lebbi sappo e didi goddi dewrintino fedde hirnage runda afrique na doma bamako nyal akam sare de ben yalla kanko e lam ko be malibe ne ngada kaltidan altnere hande woni ko yambina li adnaru allandu fufu nyalloma hettanangu demgal muynangal hirsitu yo tamandi darni ko de galleji didi bamako so be arande be ben na jabani demgal tawangal bobbe be kayju francire buri yidde digun sembe ko baru jamen hande kikide altnere ben nogu e go leru fevrier 2022 bismillah sakrabe nugal saraji kesi transition o huncena mahore hande wonande cnt o do projet ben saraji mo colonel asimi goita jabanama wonande yimbe cnt ben gonnobe tunbe fuf e be mbara non temdoro e nogayo goto fuf foy goto ben foy goto yeddali bangal junugol wat transition o yimbe ben kambe yimbe cnt be holti wide gouvernement o jehinaade dun honno dun hollitara e le ben hon dun welira e le botu modo jewtagul kabaru leedindi musa malli sisko wonko hebani ke da fosango marwagalo
golleji di puddi wakkati jena yam dum waɗi le eruji ɗiɗi haalaji ɗi fuu jowiki dow sériyaji ɗi ɓe ɓami no laamu hakkunde jo o wori sériyaji ɓamanoɗi ila le sappo ɗiɗi lewru septembre hitande 2020 caggal muɗum ɓe kaali no laamu hakkunde jo o wori ƴewte yalla hono ndenago hani wartude le leydi mali ndi fuu e maggal muɗum laamu lobbo waɗe le nokko wotteji ɗi du gaɗe toɓɓere wonde kase nde memi yalla hono fedde cnt nde hani ɓeydirede yimɓele temedro e nogay goho gomɓe le hen ñalawma hannde no ɗum ƴaɓɓinte naɓe fa yimɓele temedro e capanɗe nayo e jeɗɗom no ɓeɗo yimɓele kaani suɓirede kanko colonel asimu goita warta halde ɗum le balɗe garoje ɗe no laamu hakkundejo hani ɓeydirede yaade yesso du haala muɗum haalama le hen ɗum fuu iɗum yowi do anniyaji ɓamanoɗi wakkande batuji moɗɗi gaɗanno le leydi meɗen ndi koɓnodir assise national wala fuu haala kabaru sariyaji ka koɓe ɓami toon ñalawma hannden o kamɓe wonɓe le ndeɗo fedde fuu ɓe mbiɓe jaɓini ɗiɗo golleji caggal muɗum ɓe kolliti gatta le ndeɗo fedde neɗɗo keso noddirteɗo Ablaye Cissé lomtuɗo Issa Kawjim wakkande batu o timmanode
gulɗo ƴewtagol ngol waɗama e dow yilla ben malinkoɓe wattu batu moɗo ƴewtagol leydi malidi ndenno kan ɗum woni ko holti docteur Youssouf Z Koulibaly neɗɗo cnt e wimakko man gulɗo ƴewtagol latto sababu ben haɗude tellaji kewɗi banggal saria caggal ñande noga jeeɗi lewru février ndenno wonko hani Moussa Malli sugo keɗɗo fotago sita sirie
la charte était arrivée à un niveau il fallait
charte yotti nuko goɗɗo noon ɗum wajibini weldago seeɗan waɗele muɗum ko dohtaɗo ittugol darorogal vice président hen leyamirore fedde cnt kae gouvernement ɗi golleji wonkomen tawa wadde noon ɗi sériyaji hollitaɗi ɓamirama soobe ɗum woni goho muɗum jaati le yimɓe temdere e nogay goho fedde cnt ne yimɓe temdere e nogay fo konngol mumen natigol gotum le ɗi golleji ɗumen wondi e wadde caggal muɗum talgunu pe e hoore muɗum wiitaka so on faami juddunde laamu hakkunde radio o lamdi kewɗi ana wonde waɗede ɗo muɗum fa hannden kañ e kalla e kowral hakkunde laamu mali on kay e pelle keddande dow yamirore ɗiɓɓe leydi ndi holliti le batuji entiteteɗe assise national de la refondation waɗadi laamu hakkunde radio ana wajowde lebbi jeegon fayottade duuɓi joyi koɓe holliti
ont été recommandé
gulɗo ƴewtagol waɗi wattu mo sida holti wide na wawi jaade jaɓɓande ben transition mo lebbi sappo e ɗiɗi e ɗum ɓen wattu batu moɗo hakkunde union africaine union européenne to bruxelles toon horejo sida nana akoufo addo holti wide kanko e ɓen honoroɓe makko ɓen andi ɓen jaɓande transition hitande wonde leydi malli keɗɗana ko Juliat Koulibaly heɓane du foy tanko oumar waygolo
miɗen landini yalla hono ɗiɗo tiɗalaji hani heɓnirede jogala famin gollide e maɓɓe noon kanko nana ko fo addu laamiɗo fedde sédia o ñalawma hande o hollitiri wide le france 24 o wi ko laamiɓe laamu hakkundejo ñalawma hande o mbifa ɓeydine duuɓi nayyi ko ɓe mbawa jaɓude ɗum kaɓe mbawi ƴewtade hitande ko ɓen kani ɓeydinede laamiɗo ndeɗo fedde sédia o o wi ɓe gondi tottidirdo hen hakkillaji ƴeewe ko yimɓele ɓe fo kani jaɓande ɗiɗum ele imma daraji gonduɗe waɗede ñalawma hande o le fedde neɗɗunoddirta commission technique laamu hakkundejo hollitiri wide le RFI ɓe mbiɓe ƴewtoto le ɗiɗo wattujinoɓe kani waɗirde woteji no nuyɗe sariyaji ɗe kani ƴewtirede le leydi meɗen ndi e woteji commune ngaji fa yetto e woteji député en kañe woteji sénataire en e woteji président en le odo wattu tagal mudum dubbe biibe joggi hello wongo kasen no be kan yeltinirde no dido wotiji fukkani wadirede leele bi sappo e jago garoji di
sakrama tutur haklay modu kabar men banga bem am Facebook ad Twitter takuba e barkan so ibi mali Niger hani yari don kambe limbe Niger be be goto fufu no famiri so won be jabani bo be ka jabana fika be fufulti wida han lam ko be leddi Niger ngatan hakilo yila berna bibe leedi mabbe kadda nako heban nen yak men hon robbe amen gombe to Niger ton dum si sijo kalangu e do fo sango sita sidibe
si la presence de l'armée
son tawere min terrain français be ana jogino nafali leedi sahin mali li watabe no handen mi sabdina mali tampi sanne li wargon be min terrain li leedi soni mali wayi liwde be yimbe hande itali leedi mum en min ngemi andi huuna tentere mi jaati so mi lamdama mi yida wargo mabbe gawo mi en hore dam Niger jami ga president leede meden be abada be jingine leede balebe nafa tuwa ko tambe jewata sa jewi dun hudum fu enen kebete fanden mabbe e faabade leedni kay raison ngaji di be anda jaati yalla du yo gollal mabbe kube haani wadde men yibbe leedi amen ni wala hala hunko fu handen ga horebe leedni ana haani andude hudum nafa bibbe leedni ima draji fu di horem be leedni wadi mi ngemi teji du taw buru moddide bibbe leedni ana haani faabade lamu ngobe ga su nafa leedni alla yoni hen
alla kawte shi
syndicat ji move africa orange mali puddi atner hande noga go olir fevri mutre golle balde joy der no ben heedintina dun soni wala soni himmeji mabbe huntana ko hore dun holliti vide den no do yupugol golle ngul do yupugol golle laati ke sababu ben kalte dal hakunde kambe ardibe syndicat ji didde den no wonko heba no bangal mun ke don fo sango sita situ alcisi
hande chuudi gollirdi orange kay move africa fu ana uddino sabe murtere mabbe ni don client be ka ana yidi joda hala wada hakunde mabbe kay gouvernement leendi
o yemin ke atebe mo
golle be wadi dum wela fe goto dum yi attaque ne leedi fu jogabe wala ko dibi kerde bu noge so be noddi so numero ngi pettaji tan kerme fu dum me adde fuddode o torra yottade hannen min ke mi dum wiila be wawra yugde jukkumoji di fu e damu ben han kaldude be kawra de pelle didi yere pondere de yere pondere li watti sernan tan ali an kerma fu timmi ana tirsi sanne do mebbe be yoba dum so ni wala dum be torre jama on san
pelisi be wiide kina hokke ko tewta ta ko orabe fedde ne ka holiti wiide kuyal anaymudum fewde nyaloma arande murterande dawda tarawli goto e fedde syndicat orange malika en sotelman malitel
som satisfait
men ngame welti ki hande sande onan pe on yi le nuku amado jama fu wala dabiriji tadadi di avocat en kan e juge en on ko hani wadde di madraji yalla ben hebe tonge men ko buri wemude amende yalla kontiji amende yopite darande tan abada so kuma tertan hebaka men accatan de murter golle sabdina menen gure amen dum
question de survie
horabe walde himbe la nyamobe le lendi ka ana yidi kanyu en ka totte ko handi be bi joda so hala gondo hakkuno mabbe o wadeno newiri yalla tiddala o ana hebene jogolal
suni e mursi dem ben demgal muynagal e musan ko hewi dum ko holliti malinko be hobe holti ben nafaka demgal muynagal den le adnar du nyahar ben yambinama hande altenere nogay go fevrier nyalo mo hertanango kabaru demgal muynagal den no bangal mudum kambu dramane magam ko hebanen e legal ido yeydo darno ko de mudum le galdure bamako kedan fastango sita sidi be alcisi salam
alaykum
di geddi ana wade e dengal korboro en o ye geddi legal quartier sabal bugu hakune fanta kany e minimudun ben kala kube hani wadde le yonterende abame isa amadou ana sini suni wala be janta dengal mebbe legal de on e facintina amen dum
digo so be kali hala sima be abada be jeggitita fina tawa mabbe be jeggitita hoto be iwidu legal amen do wajibe juudo homo fu hala hala amen tafo fay hobbe
dengal amen dungu holitita fina tawa amen lewi bi isa debbo goto
mes deux parents
sara bandi don be fu wadi ko wawi yalla mi de heba darne bangal fina tawa be hala si ami ko woni korobororde mi de hala ami un syndicat heddibe
bako jikoroni golf yo dene wotre le genni bamako le galle madame arkia mayga todu wonko yiita kasin on e yidi kaldude e baddi makko din touban koore hala ko be jangata ciudi likkol
bonsoir maman
chérie
coucou ma puce
on parle déjà les langues mat
hala ji singa yidi ka homo fu ana hala di sel no latrika fu so a yalti sel a hebanto nedo kalo hala madam hala français konde e min jangata dum edum wawi faaba dem le hala simada sabi adawawi tewtudo andude goddum de hen
micintunde wi ko yaata dende sappo e jeddi kaltede hunku winna le leedi malni le recensement wadaade hitane 2009 kibaruji sijo tamanidu ana yede le dende nay bamaran kore korborore fulfunde e tamasakire sijo tamani do faaba muya gouvernement leedi Suède Danemark Suisse Republique Tchèque et Union européenne. Thank you.
sagrabe kawri amen kirdito mbiyana jahanna to almustarat to hulta wiide mbiyana nebam tiidi fasan bidon gonodo unyere hande to unyere itembe didi sabi mbiyana dum majji fe lelumuji di e wi julabe be yu karo tidalla yu sabi mbiyana produit di no iwrata alangeri natude leddi madi antum nan kabaru yitu ko jala tundo holta wiide mbir projet do kabaru ngure faaba robe ben golobe zarnie fuddi asawere ben nyande asawere de sappo jeena fevri fanda mudun yo huntande hore ben nyamduuji robe kanye sukabe kutala o do projet goloteedo le ben kumningaaji joyi dum woni kunjina songona nampe e surubasu gollo ben gulirde ben gudire itina kalsi mudu woni AAID ben denno ido projet o wadan lebbi projet han gollede le dubi didi sagrabe mutum ta wari amen mi jiton tawa sa defum ta du be mal am 3w.tamagn.org mar no don 23321 do sede yotro meden magazine sido tamani yotro meden magazine hande na yowi du kabar terlaji kamiongaji gondi le kirul ben diboli le lam kaydo ben nelodo am arke kuturi darnoy ben koyde derno wonko hebani am bangal muddo kedal ko mi alisisi fastin on yonkiri jam odo duko yo gaddibuli nokku gondo le kirul hakune mali e senegal temede kewde kamyoji dari do en ane majji de nyamduji tewtodi hebdo lawul ni dum wurri gila ko keri di uddama e wi kanko gawsu jara gollowo le meri diboli
ni do kamion aji fewde golle ko duan o watta ko wajibe majji kinadi daro sabbi to di darne wala di keddoto do ni fano be tili wadde golle mabbe o
transporteur hebe an do en ko buri lewru e puddi jati ha budde
won yimbe en gombe do ko buri lewru hande so a heddi ke darale do a wala kalsa wala ko nyama do cittala nawdo ni
jukmoji sidaw di yamiri tan nyamduji jabbine denno kambe jon en kamewji di jewti kawar mudun
Dakar min gonno de muyde Allah mi kebi wartude hande mi heddike to o do wakati fu sabi mi de hasin dinino e kaki di charge mi e mobile angle mi boisson haji woni ko adam mi dure Dakar warde malido so wana do mi hebi kuleji goddi din bawo mi waddude mi jabay waddude dum sabi dum wana ko dagi
bangi goddo datul ngul le ngalure de yimbe dubuli be puddi matude nyande fuf torraji di do jukunguji di tugu nyamduji di kewi faysu hulta wiide di do nyamduji di ngala e produitji di embargo woni do mudum
600 sukoro
kilo sikoro nabbi faja biti nyalo mo hande o kilo sikoro temdere buddebe sefa yeyirte diboli do chakuru sikoro ana buri unay jeegon sefa nyalo mo hande o chakuru marodu unay tate temen nay sefa bidon neba unay nay temen jeegon kilo jaba temdere budnogay sefa yi adamana hasin dini e ko nyama sa hebata ko nyama awawa wurdi be kani jogonade hakkille al hali minen julabe no wurdi holtama wiide kulleji yimbe be hasin dini mudun honon essence kay nyanduji di ka ambargo o wala do mudo dum ka e gonga sabile keridi nyande fu mi den jia di nata e den jaltu
dumuni amboy
won sidi be bidde kamion ga jogaji na jabbo ka yu e dubbe dar kalisi client e mabbe lele di senegal
bo amun yerebe
wana fe ko ni be jude amen yaari dakar don gonga o e tampina hobbe san buri fu yimbe le europe e bomako sa warti o do bange leedi malindi ti dala fu wala ngajen fu su koyde mada yaabi leedi senegal e koliti tawide keridi ko udda jonnete kuina tati sefa unne walda fe chugu pasema
kanon no chagal pon hakunde mali e senegal un kidira ngalure leedi senegal golli donde diboli denno jukmuji di e tawde fuf soro sotana heddi hakunde dedo ngalluje didde dum do heba ma humcinde hore sabi lamukobe kidira e diboli e wi jamarende